Gavumenti yasabiddwa okakasa nti ekola kyonna ekisoboka okuyambako abantu abali masoso g'ebyalo okufuna empeereza n'okusomesebwa ku kirwadde kya Mukenenya ekyagenda maaso n'okuya bannayuganda okusinziira ku akulira ekitongole kya Mivule Foundation wali mu disitulikiti y'e Kayunga. Alvin Mivule ategeezezza Dembe FM nti mu masoso g'ebyalo basanze okusomozebwa kw'amaanyi ddala okulaba nga batuuka kubujjanjabi bw'ekirwadde kino ekya Mukenenya, ate n'abangi ku bo tebamanyi ddala bikwata ku kirwadde kino nabutya bwe kiyinza kubanga kyetangirwa yadde okukiwonya. Mu mwaka 2023 gavumenti teekateeka yaayo eyokulaba nti otuukirayo ekirwadde kino kiba tukirinnya ku mfeete. Tekitegeeza nti ekirwadde kino kijja kiggweredde ddala mu ggwanga ne bagamba nti okusiga nkw'otadde okufuna akawuka kano kujja kubeera kuzibu ddala eri bannayuganda. Wabula otwogerera mu kaseera kano okusinziira ku ministry ey'ebyobulamu wano munda mu ggwanga Uganda bagamba nti 2006 bannayuganda 2006 wali mu town council ye Kangulumira be bantu abayina ekirwadde kya Mukenenya mu district eye Kayunga.